It's Gone Boy. You know I'm in his beach, man. Let's get it. Forget why they told you. Told you, you know the meal joy so. Told you, you know the meal joy so. Kinda like a soldier when I speak in common culture. I'm the big controller. I'm the soul of my real motherfucking power. If you don't know, that's when you keep you now. I'm the man. I'm the man.
You're rocking with the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJ?
DJ J. Hello!
Kubali mimi ni mkali anistaki kufunga mbwa zifixi za dalali mfanganyo sinaumeza
yani kuna time matumizi hapo nje ya bajeti yani una mkono wa sweta alafu na mguu wa jaketi mwaka jana mtamakwa tota mpate ila mwaka umeisha hata mama yao sijamsema
mwenye najiulizaga zipi kinachola vipi.
Dig it up, I feel the building. We already know 2012.
It's Motor Town, baby.
When it's born,
I did.
R-A-C-E-R-S. We all up in this. That's why we do it now.
Baraka za mwenyezi zina enzi hadimea. Na usingoje mbala mwezi kama mchano mechelea. Gindo nusu ya malezi unaopitia usiwe bingwa wa mongezi. Kiwa shulo mekimbia from a bank to the industry. Ni revolution, I'm the best for the century. Ready for competition, I'm married to my mic. Ain't nobody that's to blind me. Na shimu rapo, I don't care if I mind me. Sejiti doni na sioni, anenitisha hamponi. Bado hamponi, amoni na wadatisha kwa michano. Pepo hawoni kama unasifa wa mebadiliko. Soni kwa nguvu ya Mungu unasika waliuliza. Bila kumiza vichwa kuisaka, ipi tochi kwenye giza. Puliza kama utawaka, uni moto wa rapo. Kote unawiza na ingiza, na buta kiza, mujiza na taina waka. I'm there, mitando imenipa mikoba. Naibuka hero kwenye vita, karapo the nice toba. Moja kata sifa kwa shadhi, ndo first recorder. Hawezu karoga, teacher wesabu, wendo uta.
Waliuliza nani, wapi, leo kimeruka kita. Waliuliza nani, wapi, leo kimeruka kita. Waliuliza nani, wapi, leo kimeruka kita. Waliuliza nani, wapi, leo kimeruka kita.
Ndumekaa uchi hadi fresi na simama. Masawe mtafute mushi zindiko limeanza jana. Msiki bazoka utafunwe na vibogoyo. Nina sumu za koboka kibisa kwa ngupo yoyo. Mungu kanipa bandama kivipi nchukie utani. Mfuasi nsena chama kula na iweka lehani. Sina hela ila nakili dili inaziomba kuibada. Tajilo mashahili hadi natoa misada. Jikubali mini mkali hadi staki kufuga mbwa. Zifixi za dalali mpangaji usineombe vyumba. Balaka za mushe zinafanya ni bebe moro. Hisa hofa pedeshe kwenye mdundo kigondolo. Yes, I'm the first on my level, hadi next. If you think you're the best, I'm the best of the rest. Mic check, 1, 2, my snitchy vichefu chefu. Easy levels are you, kama lubani wa kibeku. Mi mwenye na juli zaga, zi line inachola vipi. Lijali usivunje jaga, kwa mlupo limunga pipi. Chanaji tuko wengi, wandikaji wachache. Panya na ikula blue bendi, wazi kutega kwa mkate.
Ama Yuliza nani, wapi, leo kimenuka kita. Yuliza nani, wapi, leo kimenuka kita. Waliuliza nani, wapi, leo kimenuka kita. Waliuliza nani, wapi, leo kimenuka kita.
Natembea na koti kama kobe juu ya biti samba soti zaidi shabani madobe juu ya dem rap na bamba na confirm ndani ya game na yomudu kucheza so hof kwenu G the beat dropper deni ushanikosa bola lale bila tinga kinywaji siwezi kopa fuge witch doctor Mungu mtupe nje boxa ujanenepa yomevimba so bigi ka Christopher Wallace nyumba ya kiona drop mawe haujedaka Kiswahili haudaki kikisa ndao na mata rap kamdundiko kisarawe tamu ya pesa matumizi bahili ana kisa nawe. Haina kogo madogo matogo wazi magogo na kata wima na sepa na sito wazi macho kodo na pepa siziche kazi vipi hali hamna dodo meneje sitisha kazi rap ni mitindo cheza kakibimbo simamia vidole pole umekutana na kibindo halisi ya TMK misile gay sina jingo sina poste kina fuka
wote wamepata kiwote. Ona watu wana party, usidhani wote hawajui maana ya straight. Kwani kwani mawazo yamejaa, lakini tuko hapa sisi na mjachapa. Kwani mawazo yamejaa, lakini tuko hapa sisi na mjachapa.
Bado kuna bari kinga haimalizi hamu. Bado kuna kari mpenzo kimwacha na hamu. Bado sijanunua gari mjini kuna jam. Yeni bado sijazae mesha jadu. Toto za kwa suka wa magari makubwa, wakati na umri wa kina Justin Bieber. Leo nimekuwa niko life na maisha, nafuta urafiki na umaskini kabisa. Lazima siga kwenye hashtray, twende juu twende chini hakuna kudilei. Leo Arusha boy gentry this in the house, better nine young D win the house. I don't know what more can I say baby, natamani tuwe tunapari hivi everyday. Nipe siku mingi na usini nyimbo ze, sito acha kukushuru siku zote amen.
Ona watu wana fraa, sidani wote wamepata kimo case. Ona watu wana party, sidani wote hawajui maana ya straight. Kwani mawazo yamejaa, lakini tuko hapa sisi na mjachapa.
Na shukuru na chopata ni sababu ya nguvu zangu, japo kuna nilichopata bila kupitia tabu. Ukiona na furahia acha tu nifurahi, kwa hayo nilopitia labda singekuwa hai. Mambo ni magumu haswa pale unaposaka, japo sikuwa na kula ndumi, ila wakasema nimedata na wakasema sitadumu kwenye game hii ya sasa. Na sikuwa na kula ngumi, ila wakanita Ahmad. Natafuta pesa ila sitafuti pressure, naimba usiku asubuhi na safiri so na kesha, ila sijakesha club. Wajinga hamjui hata nyimbo ya kuchezeka naweza fanya asubuhi. Tetevo vinywaji haira mimi unahitaji, nalipa mimi kesho bili yangu naona mtaji. Sikuwa na pesa ila nikafanya kazi, leo hasa na tesa boya wini kija kazi.
Ona watu wana fraa, wote wamepata kiwote. Ona watu wana party, wote hawajui maana ya straight. Kwani mawazo yamejaa, lakini tuko hapa sisi na mjachapa. Kwani mawazo yamejaa, lakini tuko hapa sisi na mjachapa.
Blaze, blaze in the steel. Mixing non-stop, 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 with the hottest DJ. Locally accepted, internationally approved.
Now hear this.
What time is it? No, na pika home.
Nilikuwa kwa bed.
At the bed.
Eh, baby bed, kwani kuna noma.
No, melewa.
Sijaleo.
Umelewa.
Nisijaleo.
Basi niambe perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishi bora, sijakuomba pesa ya kumochoa. Neza tuvile na dry, sinupiga wera poa.
I am sick of this, I thought utatulia nikipoa.
Nikatulia wapi si wendo limba shere ni sheria.
Akia nani, nakatumeja wala isiski. Niliambiwa na mamori ule sumbuo simri. Najwa singo za meji, ona nkazama kwa ishi. Cheki sayo na kunya kuliko ngamia za isichi.
Baby umeanza kunitusi,
ena uwezi kunisho.
So umeanza urazi na unaganji, neza tosha kuniplease.
Kukupiza kia nani sasa umeanza kukua mdip. Unajua preja mwanome uchukia hapo ntakupi.
Utani fix, dume suruali jiskizi weni beat.
Nanisha bitch,
eh bitch usijaribu kuniseal.
Hapa kwangu teme kungia kome chelewa nisi.
Na hapa kwako siko shule baby kini
sandi. Na nakushomi siku die die zina, siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Kai kai you must be a jam jam fella.
Die die nigga mini die hard fella.
Die die zina, siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Oh my you must be a jam jam fella.
Die die nigga mini die hard fella.
Ambia sile bebe si come true. Mina zikioza siku siku cool. My champagne poo poo poo. Tumejipanga tututu. Hatukosagi ukoko ili ni junguku. Wafikishia bari watoto wa mtahu. Wabenu janja mdeja kukuja sokoni tu. Saku kama skani kupiga majungu tu.
Eki zana kresta mbure kuchanganya mchicha. Mbure biti na bopita na teza kama ibatista.
Ya. Yeah.
Alright.
Ya.
Remember.
Na genge shoy. Toka tizi Uganda mpaka Kenya. Na genge shoy. Watoto wazuri masela wananisoma. Na genge shoy. Wape ya bari Kongo, Burundi na Rwanda. Na genge shoy.
unajua mikono inatakiwa kuwa
kwa mahewa,
kiuno mahali inatakiwa kuwa
umekewa,
atina watoto wazuri wote waje kwangu
singekewa,
kolewano kiwa soba na sia
kulewa,
ili kesho sije sema ulitiliwa
madawa.
Watu hawe,
watu alright hawe.
Tizi Uganda mpaka Kenya,
na genge shoot, na genge shoot,
watoto wazuri masela wananisoma,
na genge shoot, na genge shoot,
wape habari Kongo, Burundi na Rwanda,
na genge shungesha, genge shungesha,
magengesha, goma lina wabembesha, full unders wanabeveka, nyosha maneno inakurembesha, sound mingi inakusomesha, maneno pesa inakurombesha, chupi weti na watotesha, dembila ela nikidonda kutonesha, chukindozi na wakondesha, ustia uruma utakuchoresha, nasaka tundu minalengesha, nasaka tonge minakengesha, leta mchoro tunachekecha, night shift sisi tunakesha, maisha yenyewe mimu nye teacher, mwambie mwanao pisha, ujanishikia pumzi sakilecha, cho, 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 cho,
na genge shoy, na genge shoy,
toka tizi Uganda mpaka Kenya,
na genge shoy, na genge shoy,
watoto wazuri masela wananisoma,
na genge shoy, na genge shoy,
wape habari Kongo, Burundi na Rwanda,
na genge shoy, na genge shoy,
oi, ebwana njoni mwone majabu loba simepaki stendi ya ziatu, inashangaza kama rasi ya mekula nyamafu, uyu daktari wakili ekei nusuchizi lana, mwamisha mgonjwa ili ampe dawa ya usingi, alapo mini tutatumwa kwa utashindo kujituma sliki, na konea macho siwezi kukonea uruma, madalalo wa dawa kikona weni msukuma, na kuambia tunauza viwanja na mikoani tuna, na kama vita iwe vita, visa iwe visa, nonyesha furaha usona la kuchuki mezifisha, isa uti kwenye speaker imesikike ikisema ukiona mina wewe azivi basi jua tujazipika, kitia timu tatukuta tuko ndichi, ukiona moshi mwingi ujue walimu wanatembeza stiki, sasa uambie ni masnichi wasipite kipande hiki, kuna uni ambao mpaka mavuto anaweka brick, mimi na kekesha madem squeeze naletea mapozi, banda juzi insta kuona meni DM mwambalozi, so mlembo kikojozi hawa wanaopenda matozi, ni bonge lazari kama useni kufutwa lei, wale alinambia bando najua sema tu una promo, ila muda tongea japo akunaga saa yenye mdomo, najua ushindi una vikwazo, ila bando ndo mwoge laji pekee anapiga mbizi hadi kwenye dimbwi la mawazo, yani kuna time matumizi hapo nje ya bajeti, yale una mkono wa sweta alafu na mguu wa jaketi, mwaka jana nitamani kuwa na toto hata mapacha, ila mwaka umeisha hata mama yao kijana, hali yenyewe ngumu, mambo yametaiti yamechupi, yani unaweza kawa mrefu ila kaishi maisha mafupi, you stupid usige maisha yangu mimi huyu, naweza nkanawa mikono kumkamua kula buna ni teta, alafu mkiniona mnacheka cheka mnakesha, kulisema sema mnateseka na vesha, siogopi mbokoko mnavyobweka, mlivyo na roho ndogo mkiniona mnatetemeka, ndo yule shytown boy mnyama nilizaliwa Shinyanga, Shinyanga ingekuwa Nigeria lako singekuwa Matanda, wanangu wa Ngokolo Ndale Binza Mata kote yetu kitajiri na Bugweto nguzo nane kote kutulinganisha na machizi boti, sela zetu mpaka tuvuje jasho, yani tufosi bata waka pamba kali, ziko hoti nikitaka dundo kali, wana mcheke mwanangu David Sport, kwa tutuko so we can
kazi kulita ya na apa, nimefanya kazi kubwa kuinspire marapa, kwa binti hii aja na pisa ya na wapa, nipeki twende sawa na hii kwaya ya hapa, mablaza meni acheni ulimbukeni, mbona mimi ninatoka na Rihanna na sisemi, saluti kwa majeni watoto jipangeni, matajiri wa kibongo wanakufa na madeni, so kinyona anga easy ni maandalizi, si unajua nikizama boost ni maangamizi, peni chapati na chai ya tanga wizi, aweze kuwa under 18 kwa shanga hizi, na miliki mwali sobongo tena ngambo, wapeni habari hau vicheche zina mpango, mikausho mikali kama sanamu la bispin, na ficha wazee wanasema sina disprint, muhuni napendeza kila wiki, nimeoga KY na teleza sishikiki, na top 10 nazini kosi kila wiki, na kipanda stage na ufuni kaje wafuniki,
na umenikiria nani tena sura hili wakulitisha, na kanyaga gia pisha chia nimekuja kuwakilisha, harakati mbaga mwisho midume wanaonesha uwezo, hakuna wasi wala mjecheto, itikadi kwetu mwanzo mwisho,
I'm so busy
masela nafanya faster. Situmi hiliz guitar ando K-master. Hustler, mbele mbele na mfunika buster. Gangster, nyele nyele za wapiga plaster. Fightago, makus kus na wajambisha mashuzi mtego. Manyus nus ya nanilisha mamtusti stable. Suez lose, ukinitisha kimbuz, let's go. Zigizaga zikichuz, ukuvalisha mabrows. Masoro viporo na stories za migogoro. Kasoro no zero, sogobi ukileta bero. Bonge moja la hustler, tena mwenye mahasla. Sijapenda mahasla, kwenye mfumo wa biashara. Sina bifu na masera, nina bifu na mahela. Mabilioni, matilioni, mademu watapenda mendela.
Na ume nikigia nani tena sura hili wakuli.
Yeah.
Kaya katia pisha kia nimekuja kuwa kuhisha.
Motor town in the house.
Wanaonesha
usasa. Yo, brains on this one. Yo, mitajiro mashairi sezi za mia kwa mkaburu. Kitaka mshana jasiri, ntatuma mshenga kwa lulu. Wanandis kure guna lipo na mpuchana. Style zao sali za shule huu na yulo na fanana. Eti stamina so hip hop, hey I don't give up. Shahidi shabiki kwenye hizi boom bap. Kila goma nalo tupo na makia wa fichi file. Rap wangu kama sutra naifanya kwa kila style. Wana mistari mikari la wandiki vitu special. Feke wanazali zungu zungu K Rachel. Numana na mshangaga MC ya kinita wakyo. Katisho nazofanyaga ye kulipo hata laki. Eta pesa kwa pocket. Mtwe mafoku ya kilichi. Mdomo wangu so socket. Vipo nataka ni switch shit. Leta unoko ni tabaki namba moko. Nyevu teni shisha koko. Mina vuta mjengo boko.
Hata wangu wakani kutani kunani. Kani kunye fani kunye chati namba wani. Suku mosipani. Chisana wapizani. Mwone kama uja piga mbis kwenye lami. Uye mzik me do it for the love. Nanyi mashabik basi nge show love. Sisi bado kwenye top. Nanyi nge show love.
Dele namba moko bila gufu za miujiza. Wapizani wana soko waziki hata kwenye giza. Chongi kitanda talala tusikwa kifo. Sina udugu na mwampamba kivipi ni baki mwisho. Ola peki angu adili. Mamluki mtanyima mtonyo. Salamu mwishma waziri. Rudisha mziki wa sonyo. Shusha bendera ipepe nusu mligoti. Hii Mombasa ya masela. Ucheze ukumekunja goti. Leta maringo tupu rindo la mateja. Kwa kuibenipa bingo songo bingo kwa vineka. Toka chimbo nafanya bila meneja. Na hitisha mpaka jingo nini singo za vibega. Relax, it's a boy shoto wezi. Lile shamba la vina lopando wa mistari kwezi. Sijiti komando kyo amza bado ajalala. Masharo akina rehando hamkatizi na izidala. Sijaja nakulio na jiji nimekuja kima slide. So kuna pengo la fidi kama jembe niko high. Mini pombe ya mistari ninyo wa mke na hangover. MC mkali mentali leo na take over.
Tumia ulimi usupima ukari wa wembe. Ni kunyato mevaa moka. Surprise to expire. Na ijitamwema sana kwa watu. Huyo ni mbaya. Naitaji 100 so 20 kama percent. Music where I get married in a skills is my parents. Na yungia ni talent so you need to be a silent. Sini big, ribo big like a Christopher Wright. Wasa na wanyesha dawa kwa ngugu. Himona ni wagonjwa sugu. Kikosa pili pili kwenye supu teka ukupu. Kitaka tuku ni chuku. Kitaka tupu ni tupu. Kwenye hingo angumi watu wamebeba mitutu. Hada blessing mipango na cash ni hoja. Na sensi wambie mtawa pili wafunge geti na washushe neti. My life is colorless. Snitch you can't define me. Nasihabudu sala leko things don't language. Bro,
kimesi na mimi sikuwe peki. Kwa kumvuta uweze kumsaidia mtu alokanyaga breki. Unaweza ukawa unajua kusoma na usomeki, kila imanishi kuwa eti ukijua kuchora uchoreki. Rabbana fil dunya alhasana, ya Allah utubariki usiku na mchana, tuongoze kwa kila kitu ambacho tunafanya, kwa maana mbele yako kuna nalo shindikana. Amen yo agamo rhyme azesabike ta kwa sensa uspagawe na bring me atoshu kinite gangsta. Bila mbolea tunastawi atuitaji mizoge, lakini ngia mchawi kila bilia chunga mkoba. Mapenzi yamekuwa film my sister duana act, usiamini wa kitaba samu tachwa lonely na umpati mashindano na potosha, alafu washindi wanapangwa ni kama tusemavyo ngosha skua hizi propaganda. Zingatia nitawezi kutoa kwa ncha ya mshare, takuwa nizhede mwaka mpya fu mambo ya kare, asadua zitaware kwa mishe zapa na pare, rimvue kimwaga maji tucheze kama kambale. Siku kuhishi kwa kwanza, ya ni mungu kwa napanga, kufata njio kina wanzo suke, asa karibu mwanza na fuzo kama na mkini kuta tuza mraba, mwani miyambe hivu tanda kama uka kama na kwa kwa tayari ute mikono juu, yani kaka tayari uwe haina maga haza tene tene tu na jisi kama mtu ajabu sana kujua kumikusa kwanja kuandika sana kususi shida na lana mapenzi na njama za kunipoteza zilizo feliki mama. Ajabu sana mziki mina udai na lona ukopesha tena na sija chukua chenja jana. Kama ujui you will fight big ya kimia mchoto wa mama tuko conscious vaka bass na jisifu tuko vina we mwepesi utupi wasi limebaki chujina. Now are you street haters snitches drippers wanabua zote nuengie kama virus wanabuja kote vesi zangu ndio pampers. Yeah. Wala kuncheki misipo na najua mkali mwili mdogo kacharito na volei low kama sipo nipo na wanangu boo saba sub my people. Na kisi ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah mimi bado nipo boo saba sub my people. Oh yeah na mziki kubo. Oh yeah mimi bado nipo boo saba sub my people. Oh yeah boo saba nipo. Papu wai kutoka imanisho jua kufoka. Wai kutoka imanisho jua kufoka. Ni kama kwanza panda basi ya kakasitia deliver. Kainia yake kambi ya kajita ya survivor. Halikuwa shitaji wetu kama hips na saliva. Leo amekutua feki kabithaza wa china. Akiele weki china kamtafuna wena. So mistake wanaume na wanaowana na bajiga tamadina. Viongozi wanalumbana na shindu afikiana. Ya wachache wengi tunathirika za watoto na wanawake. Isi hasa kinga pamoja na sema ndio natuacha njia panda kama pesa mapenzi pamoja na mafanikio ninapotenga washikaji waonane kumbe sio life ni kama gari na tegemeo na kuendesha still tuko safari na wengine wamerudishwa line ungefahamu kama jua singenyesha mina vocha na niko faster bwana zaidi street bwana you can test me yes I'm the last one left stay focused this ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo. Oh, saba sub my people. Oh yeah, na mziki kubo. Kini hip. Oh yeah, mimi bado nipo. Oh, saba sub my people. Oh yeah, oh saba nipo. Kini hip. Bado nipo, wakia po nipo. Kwa mana na pia ila sipo. Ataka po mora roo yangu kuitoa. Mini suspect na hii revolution. So fee and market, there's no competition. I'm scheming in profit. Kama muamadi so aliza angu sentence. Fina mna feel guilty. Rest in peace. Pack a B&B-A-G. Hii ni hip hop. Homie press for seat. Mr. DJ stop and drop. Sablika
machi mpaka napagawa. Hata ukisema misioni sinatingisha kichwa. Mapenzi yako yanelemea kachupa nzima ya tequila. Sirushe somo na kupenda cha masiara. Inajagani nshike fimbo ili nikusikize ka gorila. Mimi ni mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo najua na mina yangu bu. We see together from this moment, we see them through. Nkikukosea ni suti, mpige vibao, nizodoi. Nini nye kwa siku prada ila na chombo sinkimbe. Mapenzi ya mtami kwangwa dithi, mamba kizamana yo. Keni udi ntapigia kwa kanga, ndo nimefunzwa tanga vyo. Tauga mabusu, nkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisafiru, kinikumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wewe. Sinkatea, utanumiza, mina biashara na wewe. Mapenzi na wewe sinkatea utaniumiza. Mina biashara na wewe. Ushangaliwa ni ungetela usingoje. Mpaka uambiwa ushangu kiwanguka na wewe. Simzubai mpaka irejewe. Kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zeta. Yetu wewe mahaba mapenza mani tumepita. Misa kafuni wakingoni mbio zangu hazendi mbali. Una moyo wangu ntapenda bila kuja. Hata marefa na team zao mama panga matokeo. Pamba nelianze na juwa goli ngapi ngapi leo. Usiache kufango nefu ivivi mini ache vicheche. Mwanamke kwetu stahazu una uvipenda sio wote. Akile aziwezi moyo na wenye una ubongo pia. Hawezi mkafuata fuata kila utakacho uambia. Nitaji wapo mapenzi nepata bichako kwanza. Na tamani ipate yangu na iwe na kuni wazo.
Tua shaka na wasi wasi moyo ni.
Ati wazi uo mlango ufunge. Meni pata na mimi ni kaka. So hata mkikaa kimya mimi nitasimama kama kaka. Kwa hiyo acha hizo poda kutoga ushoga. Mjini hauna kazi kukaa kwa mjomba. Kushinda maskani kuwapa mimba madada. Usajikuta ni baba mbea na kapia kwa baba. Nye mtatanga tanga, mtadanga danga. Mtafosi maji kwenye mlima kupanda na usipo jichunga utachungwa. Na ukiacha wazi magoli utafungwa. Chunge wewe, ingiza vifaranga mikunguru mwewe. Usipo siela mkuu, utavunjika guu. Na hii ni sindano mtanyoka mwaka huu.
Nasaka, natafuta long, nazisaka nikipata. Vikuyo na vavina taka pata na masela. Wanaunga tela, wanamwaga sela, mini mwage hela. Chua, shukurani ya punda mateke. Na nyumbani njakali maseke. Jichunge, jichunge, yeah. Jichunge, jichunge, yeah.
Hii dunia tunasafiri. Acha ujangiri kwa pisi hindo habari. Kwa kiakiri soki mwiri kweji sexy. Na mtoto shule kama unakili. Watu anatembea na mofaya. Ndoa hazitumi kataba kaulaya. Wengine anakula unga na mazala kutatabua kwaba. Na tali zada pombe empire. Nyumbani unaito baba. Kitanu unakaba kisha kizuba. Mda kidogo kwa kuna beba. Ni hatari kubeba huo msaraba. Jichunge wenzako buwa kaba loba. Wana lala njia wena kesha ba. Mke wako yuko leba anatacha pa. Leo upo kesho haupo. Kwa yochunga hili kosa lisijirudie kosa.
Nasaka natafuta long nasaka nipata. Kukuyo na vomina kakapata na mazela. Wana unga tela wana mwaka sela. Mini mwaka yeah.
Kishindwa piga hello, speak a domo, baba level. Kwenu so tajiru, just a kid from the ghetto. Where the black women talk about the sugar level. Yapu mjini pagumu ila lazimo, piga. alafu mtani uko na scandals anganda na miada rock.
Okay, have some friendship with people kidhani mko iko ila kajua chuki zipo unahusisha mshiko yapo mtani usnitch mwiko anavunja miko sijua kunywa naye yupi mvute naye kiko hata kikudhuru hawako above the law. Uko mkaburu wanangu wameuza roho. You need more ten niggas tena waje wameshiba. Fuma lume sina chawa na kauti na seven figures. My con confess na full backpack afu kwenye show napewa shango kama two packs back. Na mademu na wakuna ndivyo super kwa splash. Wanaotaka kwa chawa wangu liwatupa kwa trash. Afu navuma kwa kasi watasema nimekunywa nimevuta ili nije kuongea kwa kasi. Kimwaga moto wani chate vositaji DNA. Wanangu mtano nauliza mbona tujakona TMA. Wanauma da kutawaliwa ni waveja wasanona lia wakikimbiwa na meneja katede wako tiketi uturuki na wateja kuliko kufungulia duka fuakaliwa na wateja. Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Yeah,
now hold up.
It's gone boy, gone boy, gone boy. You know I'm in this beach, man. Let's get it,
get it, get it.
Cologne, forget why they told you. Told you can in a meal joy so. Kinda kinda like a soldier when I speed me come a scope. I'm the big controller, the whole city's on my shoulder. Talk a ins na so malicious leo, I'm gonna take over. Gianza when you soak a wakum kidding gives a folk. Talo gulia wakum mini cut the toka. Squeeze the gila streets, corn beach, a cool slope. People used to hate me now, what ways it's up chonga. To break me now, I stand up tall, looking real motherfucking proud. If you don't know, na funny key to now, don't chase no clout. I'm the man that them hoes always thinking about. Cause I'm Gucci, but Tony brought to me, I kick him out. Look at me now, I'm focused on the money. I got high intelligence level, ain't no fucking dummy, huh? That's what I say, but who needs to bagar in the fame? Gotta get paid, that's why we don't play. Better call God, who alone is great. To the 7 day, man, he folk in his faith. Man, I swear by his name, I'm never gonna fail, don't get what you gon' say. Okay, music be flowing inside of my veins. One gonna talk, I took the journey on my name. Stop or two, I'm top of the game. Shop it to be shot, I shot what I need.
When I quit, you can't know what I say.
Hello.
Toyo, net him, I want me. Meshup, I don't wish I want you. Want you, keep on there. And then I wanna I say.
Viburi kama wow zangada ama picha za cover movies za mavampa dili kufanikisha kila niga mekaza kula winga malaka kila tinga la bamba unahitaji bunduki pistol cookie usichezee sisi huwa nyuma turudi tuko huko uzushi weni kunguni tuko zetu na chuga kipande na wana kwa kilisha tuna budi ndio tunachokifanya fuku ya kaki juu mishale ya kazi utatuambia nini mishemishe kamangi zimewaka kabangi zeni zenza.
Kwa hili ya gano mtetana, kwa hili kibano mtashidwa kupambana. Maneno ya nandamana kama chata fulu lela ana. Niko kipande na wana, tunapanga tetu vipi kugewana. Niko fresh sana, so wakisho lakini tunabend bana. Bila red bandana, tuko magenge tofoto lakini tunendana. Ukije kitenge utuwa kutamanige kama wamwenge. Usinge mkenge, situ mosoma mkezo siki pwege. Ndomana tunaisia kama unasikileza reggae. Niko rede kufloata kwenye piti ya madebe. Ipia ni ya mabebe, matosu kukata ngebe. Kwenye mkebe, nitaya ntebe, le wabi tukajiteke. Nakata utepe nyuma maiki kama slesi ya kebe. Bila mabebe, bila shazi, nigo kipandi na
wana. Kwa kwa kipandi na wana, I say. Matoyo neti mba wame.
Kwa mwenge magenge na izungusha na wamisiki jenge kama kitu cha Arusha. Sasa nipo na wana amani metawala. Kipanda na chaba konyagi zimesambazwa. JCB pembeni nari zimesha washwa. Moshu unafuka kama jiko la shamba. Mitaya sakina DX anaponukisha. Biti na wirisha mambira wana koti meusi ona tinte bifoni. Mejikicha kamjusi boshori kamrusi. Mendoko kama kuli guni na mabuti.
siko pesha mani kwa allocation. Kiro safi wanao tupo nao fresh. Tunakwenda nao sambamba tunazitafuta cash. Hapa ribiki kitu hakuna wakua bendi. Yeah.
Moko moko pande kipande na magenge ngalimi na mwenge tuvushike DJ say mpera mpera mazee nite mo whiskey mo profit maisha yako yamekunjwa kwenye wallet na konesha dalili utadhani mini prophet na punch killer bitch full time niko macho kwenye mbisha utadhani mcheza kamari na wajua vidole risasi na lijua sana piti misote fala kesho dele nasaka kwa jacho niko bize mzee silete miyo yusho na hizo swaga za mipash saluti kwa wanangu nyuma ya nondo kumtabado kichapo life ni maumivu ya kibaka na kiponda kili nyingi kwenye mchezo full time kujipanga ina shobo wa meme kikesho.
Marefu kama series is a 24. Asubuhi nikiamka wepa muka maki o unikumbatia azalani hata wani so ukiwa nawe najihisi niko huru zileki uko imara kamilima ya uruguru asubuhi ukiamka unafanya kazi kama slave na hiyo ndo sababu inakufanya upake ble baraka za baba na mama unazipata ile sana mina wepa moja mbaka siku tunaoana. You know I got you mama kid, I got you mama kid. Baby, wewe kwangu au kui weni kila kitu kwangu kauli kuwa au jui nitakufisha pet ikifike kesho subuhi najua kuhusu mimi walopita si watambui wena kusema usitune yoni yake pia ni fema wamezajua kusema usijali baby weni special usiwaze leo waze kesho na kutaji zaidi instrumental na kupenda toka way back na kutaji zaidi post I'm a Maybach. Kuna muda wa kutoa kosa unapendeza hata ukipiga para kama ambalosa nikirudi om na kukuta umeweka ugari migebuka alafu umejiru kwenye bed unasema if you ask me I'm ready.
La piri ya navutia ki umbo ya navutia ki sula shala mora kamjaria ana mwendo akimiski napenda navotembea hata kama wakimiski mi bado namfukuzia dele kazi yenu nyinyi kupakazia dele tujirini nyinyi mtapotezea dele kazi yenu nyinyi kupakazia dele tujirini nyinyi mtapotezea
kudanganya wote bei ukatana Zesi, halafu we mwenye unafuwa Kisimwa mwini Kumpa moyo ye Sije kulia Kisimwa mwini Kumpa moyo ye Sije nyambia
Yuko jukwanja zafanya, nimekalo yafanya hautu. Wangalia. Yuko jukwanja zafanya, nimekalo yafanya hautu. Wangalia. Yeni bingwa wabiduku, wevi godoro ise. Anamanu yudemu. Yeni bingwa wabiduku, wevi godoro ise. Anamanu yudemu.
Uyo. Nasema uyo sude.
Uyo.
Nasema uyo sude.
Uyo.
Nasema uyo sude.
I know siwe zilo mumoyo kumpenda yule. Alisema mtoto mdogo na bado yuko shule. Jamani mi nampenda penda yeye. Jamani mi namtaka mtaka yeye. Jamani mi nampenda mpenda yeye. Jamani mi namtaka mtaka. Ingawa walisema bingwa viduku na wengine wakanena bingwa vikodoro. Ingawa walisema bingwa viduku na wengine wakanena bingwa vikodoro. Kupiku no nasema kweli yudemu so ujipe moyo takoshwa roi yudemu kusiz na mahomo no. Nina kupenda sana mchizi wangu mara na kuambia kutijeone hii dunia ni chungu moyo ni utomia. Nina kupenda sana mchizi wangu mara na kuambia kutijeone hii dunia ni chungu moyo ni utomia.
Wanasema kaumia na mapenzi kweli anachojari yesiringi. Kude dade ki mapenzi haye suriki. Kama kweli unampenda we pende tumaradufu ira. Huku kitaa wana mgonga tapa bugu. Huyo so damn, demu wa kitaa huyo. Huyo so damn, demu wa myself.
Nasema huyo so damn. Nasema huyo so damn. Nasema huyo so damn. Nasema huyo so damn.
Baba, kabla hujashusha garika kwa nchi nzima, umenituma ndu mwanao nije nijenge safina. Naposema Mungu mkubwa ni kweli sopo yoyo. Umemfanya hadi kiziwe nasikia mapigo ya moyo. Dini sikizi zinavuma kwa pepo kisuli suli. Sio ni ibada, wanashindana kuvaa vizuri. Safina haina nafasi kwa tumishi mabishondo. Maana singizwa chungaji, maana utakula kondoo. Umenipa madada unajishuti uchi sopoa. Umenipa makaka ambao wengine makaka poa. Mwanamke kuwa mwanaume wa mwanamke sena mume ni mwanaume tena kiume kuwa mwanamke wa mwanaume. Shuleni hawafundishi somo naloitwa utajiri, bali thamani ya ex ambayo mtana iwapi. Wacha watoto waje kwako na kwa mwendo pole pole. Wakumbuke tu mkono wa sweta unaga vidole.
Kikubwa na mamu aninusuru na maisha yamezidi kunichanganya. Eksa za madunia wanakonona waumini kwenye safina na wanazama. Oh Jaja bless, Jaja bless. We, yeah, yeah, yeah. Oh Jaja bless.
Yes sir. Kwenye mapenzi, washenzi wana enzi ilimladi. Ukitwa mpenzi bila pesa, we ni mpenzi mtazamaji, unaweza ukafa leo. Wanawakalia usiku na mchana, ila cha ajabu mkeo. Siku ya matanga kapata bwana. Baba, samani, nomba nkulize. Najua una mambo mengi na kimtindo uko bize. Nisema tuzaliane, ili tuijaze dunia. Sasa ukumba na utasa, ureka wanini? Nafikiri trafika na kamata boda boda, java elementi, why? Wakati kwa miche pukwa, vikinga na piga dry. Pesa so sabuni ya roo, ni sabuni ya uchafu. Ingekuwa sabuni ya roo, ingetakatisha mpaka wafu alafu. Baba, masha ni maswezi ngosha. Kiona watu wanakonda, ujue pesa ndo jimu tosha. Malipo ni ya papa duniani, uko mbinguni ya kuna change. Usiofu safine, kijao ingine nitawalaza kwenye kenji.
Kikubwa na mamu, aninusuru na maisha ya mezidi kunichanganya. Naita zama dunia, wanakondona uomini kwenye safina ndo wanazama. Oh Jaja bless, Jaja bless. We, yeah, 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 yeah. Oh Jaja bless.
Yes sir.
Doto zilikuwa pilot, piloti.
Siri feli bada ya kulo. Na. Ushabebeshwa mikoba ya kiganga. Ushavunja nazi njia panda. Shale mbongo ni waka kuchanja. Lakini bado unado.
Nimetokea uko hauna hela, hata ukipata kesi faini laki moja ama kifungo unafia jela. Tomalize chuo kupata kazi kasheshe, una ndugu kukupa masmango swa kukupa connection. Nimetokea uko hauna hela, hata ukipata kesi faini laki moja ama kifungo unafia jela. Atomalize chuo kupata kazi kasheshe, una ndugu kukupa masmango swa kukupa connection. Domana naitafuta sana hela na mka mapema. Sione naso na kusari miuwa siombe wimema. Nimetokea uko ndugu na chongoja, we uferi tuilionge kiko wapi si tulisema. Ukileta mambo ya limu anakona mzushi, hauna wasomi ukifollow kuna naye kupush. Ukiomba ada uchangiwe tasentano ugusi, ila ndo uko unaongoza kwa michango ya lusi. Kwanza ndugu kutembeleyana ni mtiti, na ikitokea kuna namna mbayo hata sifichi. So kwa sabu ya upendo ama vipya na kuja kutazama, maone kitu gani kipyo nacho miliki. Ndugu wa support ya takama na uwezo ndio, mana najua itamuma kiona humemzidi mbio. Uko wetu na jina la babu wa miaka hiyo. Wengi tunashelo jine la tushei mafanikio. Wengi wanamini mganga, wachacho wanamini Mungu. Hato kiuwa mafua na isu metupiwa mdudu. Tukimekewa nguvu ndoko ulonifunza vibaya, ni muone rafiki bola kuliko ndugu. Una ndugu anakumbushia sana ya kare, hata misada yao ya kuipokea kwa machare. Hata kama likusaidia na uli ukitoboa, anasema bila mimi asingefika pale. Vumilia ya huyu, yule anahaya. Unafiki mwingi hadi naisi I'm tired. Wenda jina la uko wakilisha tabia za watu aliyo ndani yake, na ndo maana uko wetu ni mbaya.
Sinunguniki sina viatu, wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru wale juu. Siwezi nikamletea makuu, ombi ya kibrother tu. Wewe mweza kuomba magari na wachia sana mkuu. Kama kipande cha kwanza cha mbao kwenye safina, mimi ni kitu cha Mungu nafanya licho nituma. Kanipo bongo na misuli na roho ya kitajiri. Sina kitu ila sina roho mbaya, so naishi vizuri. Fukara na shukuru au tajiri nse kufuru. Najua bata, najua haso, mimi ni njiwa na kunguru. Vingi vya kumwomba Mungu kabla vya mwomba utajiri. Naishi kwa mapenzi yake, kuna kitu naona tayari. Unapata ulicho kiwa Mungu kupi kama taki. Hata ukipora itapotea, mradi ya timia mandishi. Mindo vito koleone, vitu vinaisha my way. Nifeni kwa mumini na everything wambiaye.
Kanipa maarifa lolo, ya kanipanya dipa lolo, kazi banyufa lolo, ola.
Kanipa maarifa, ya kanipanya dipa, ikajipa sifa, kazi banyufa, na mwita ye mfame. Najua na mipango, anafungwa milango.
Duana tuwa michongo
na mwita mfalme wa jango.
Boss wa dunia yangu kanipa nguvu na ubongo. Mwenye mamuzi ya mwisho angetaka angeniumba fungo. Mafala na midomo kavi chache swe kati yao. Wanaosema wenzao rudi angalia maisha yao. Wengine wanataka laki wanaita watu maskini. Haki na uombea mabaya kama navyo niombe mimi. Hata mtu wa roho ni malaika na naisi atenda pepona. Chakukumu sio kazi yako weni wenzangu na mimi. Na una dhambi kama mimi na tujukubwe za nani. Labda zako labda zangu sio kazi ya tunia manani. Sinuwazi sana mina waza maisha yangu. Sina tamia ya urithi vyote hivi ni vya kwangu. Nshenda shule bila viatu. Nshatwa funza kama buku. Na ipo siku taneshimu wa motoshimu ela zangu.
Kanipa maarifa lolo. Ya kanipa nyadipa lolo. Kazi banyuka lolo. Oh no.
Kanipa maarifa. Ya kanipa nyadipa. Ikanipa sifa. Kazi banyuka. Samata ya fa.
Kama na nguvu ya kutafuta siwezi ita mtu tajiri. Tajiri sio kipaji, ni kazi, nguvu na akili. Tatizo tukipata pesa tunapoteza marafiki. Lafu napata wapambe ambao hatukuwa nao kwenye viki. Neno la ufahamu ni lile neno lenye elimu, ila neno lenye utamu ni lile lilotiwa ndimu. Yapo wengi wafahamu tofauti ya hamu na stimu, kama ilivyo tofauti ya maarifa na elimu. Kipindi unamtongoza demu ili uonekane mjanja, mimi namtongoza dalali ili nipate kiwanja. Lafu sasa kipaka mkongo mkomwe mchumba, mwezako niko site ndo naipaka rangi jumba. Tusibishane kusuhiri, kuna vichwa viwili ila cha chini ya kifikiri. Mwanaume alevaa vikuku aletonga masikio na pua, yo mwanaume si atuhusu, so mwanaume tunemjua. Maskini wengi tuna ndoto za utajiri kichizi, azitimii sababu tunastuka katikati ya usingizi. Tujapuzwa kuwa mshwa na alamu litwa mke, tunamshwaga na shida tuwachashuka tukatafuta. Acha nikwambie, kuna urithi wa aina mbili. Kuna urithi wa mali na ule urithi wa akili. Urithi wa mali utakupa mali za utajiri, ila urithi wa akili unaweza usikupe akili za dili. Na kwenye maisha, maisha yaishi sababu yako, ila wendo na sababu ya kuishi kivyako. So kabla ya kuvuta ganja kikisha unavuta pumzi, maana pesa ni mwanamke ambaye abaki kama mtunzi. Na kwenye ukoo sina ndugu yoyote tajiri, na kama yupo basi lazima we mbaili. Mungu ana blesa doado na jiko ngoja na geto ngishiwa gesi na washadata na unga mboga. Mama angu pekee ndo mwanamke na imuamini. Yapone alilubuniwa ndo nkapatikana mimi. Peace kwa wanawake wote kima cha chini na juu. Na wapa mimba za fikra msimeze pitu. Mambo madogo dogo ayo ntawapa haina kwele. Siwezi kwa panyumba labda nyumba za milele. Na kusu kupushi mtapushi mkipata mimba. Kwa hiyo ni uzushi nkisema mtapushi ndingi.
Saka kwa tabu tukenjoy wa movie.
Bado unapanda daladala nunua ndinga hata mkwechi. Ishu sondinga ura umepandisha west. Kwa hiyo kipandisha kodi na uchumi na unapanda.
Hiyo GG mze wangu beti ofa na anga.
Hivi ile mirabasa ni wanapata kweli. Na kama wanapate na wafaidisha ukejeli.
Kaka mambo ni mengi nyia cheni. Kuna mtu kapiga hiti afuka pewa buku te.
Mina swali kuhusu soka au nikiuliza kwa mada nitakuwa natoka.
Mchezaji wa mda wote kwa hapa bongo ni nani?
Au ni kibu?
Acha utani.
Oya maisha na changanya sometimes ya natea wazimu. Unakuwa mkulima na ulisoma science kimu.
Ona kawaida mzee, bado unashanga haya. Watu wamesoma journalism afukasi ya napewa chao.
Kuna vitu vina changanya, nombo ni jibu kimoje. Sitanesco na Dawasco ni ndugu wa baba moja.
Sio ndugu ila kimtindo na fanana. Mana wote wanakata utasema wana shindana.
Jua lile, jua lile, jua lile. Teremke mama. Jua lile, jua lile, jua lile. Teremke mama. Jua lile,
umeje unafahamu au simuliwe.
Bwana ametoa jina lake limidiwe.
Nesi ni sawa ukisendia alafu kaposti picha.
Hapo sina majibu kasome Mathayo 6.
Oh yeah, dereva eh. Igari sina mziki. Piga mapiano tukichafue kwenye
sisi. Tatizo lenu wa bongo. Ndio maana mziki wenu hakui kutwa kwa kopi wanaija wengi wenu mkitambui. Sawa, sasa hivi tunatuzo pongezi kwa TMA. Tunapiga tua na muziki unapanda bei. Au ulizo naje tuzo na lolote la kuongea.
Nilishangaa tuzo heshima kupewa lezigomea.
Wasanii wa bongo wanachukio na minyana. Ndio maana hata endorsement nyingi ni za kujuana.
Bongo nyoso mzee. Dili nyingi ziko live naweza kuta sidiria isitangazwe na mashallah.
Oh yeah. Uko Turuki kuna nini? Nasikia limekuwa chaka la dada wengi wa mjini.
Dada zako si unajua wanapenda sana pay. Naweza kuta Uturuki wanamfuata Osman Bey.
Players wanalipo kima cha chini. Sa kwa nini? Awengi wao uwezo wao ni duni.
Wengi wanakesha kitambafu. Nataka walipwe sawa. Siku zote foleni na thamani juu ya mzawa.
Hizo mitandao umepungua ipongezwe TCRA.
Sio mchezo. Bado TRA kushusha bei.
Hivi ulihesabiwa sensa?
Ndio ulihesabiwa ila wabongo. You are divishwambi vilidiwa.
Matokeo ya funfo madogo wengo metusua. Hivi ni ishara ya elimu yetu kukua.
Yes of course. Elimu yetu squeezy na kuwa ila na swali. Mbona no phone wengo kishua.
Na vipi kuhusu hali ya nchi. Wona yona iko sawa.
Acha uchama au unataka kutugawa.
Mana kwa pinzani na unamwamba karudi.
Mama
na
upiga mwingi we magoli ya ficho kajirudi.
Kipaji mali yako, elimu gao yako, chache jambo kati kwenye maisha.
Kolo,
naweza kuwa Diamond, naweza kuwa Jay, naweza kuwa Davey, naweza kuwa Ray. Mina kuwa sa, it's your time. Uwezi kuwa tini, you've got something special. JD, namzimia zito, trust me kwa siku totimizo ndoto yako. You can be a boss, you can be a lawyer, you can be the president, you will be successful.
Getting hotter, truth getting hotter. Sababu yangu bado tu.
medata, jua medata. Because of me you see the truth getting hotter, getting hotter, truth getting hotter. Sababu yangu bado jua medata, jua medata, jua medata.
Yeah, I'm feeling the vibe, feeling the track, I'm feeling the tune, I'm feeling the vibe. Bringing it back, or was it too soon? Cause I was told in this life, you ought to be ready for the load. So think it twice, twice, twice.
Hey, hey, what's up? William Rachel here, and you are now rocking the fattest DJ of the fattest.
When DJ, he's on the X, you know what to expect, man. Nothing but fire. OG up in the place, and I'm rocking with the best DJ.
Yeah, yeah. Yeah, yeah, I'm feeling the vibe, I'm feeling the track, track, feeling the tune, I'm feeling the ride, ride, bringing it back. Or was it too soon? Cause I was told that in this life, you ought to be ready before you get old. So think it twice, you better need
Colo.
So I shall not jump in my tata, me don't attack, I'm feeling the tema. Put it to job, I wanna take out, I'm in the apple, sit down with tenga, let us a dog, let the haraka, but they will happen in the same. Minico apple, me don't mind, I'm in the
DJ.
Wanna pay? Yeah, I waited for the day when I would finally leave my friends. All up in the telly, in my face on the magazines. Now I'm on the scene. We vibe on the team. As hard as it may seem, but I made it. I am king.
We bring the fire. Anytime I roll up with it, we never tire. Everybody knows just how we do. We getting flyer. With every single track, we're giving you love, child, calligraphy, mashing up the team.
We bring the fire. Anytime I roll up with it, we never tire. Everybody knows just how we do. We getting flyer. Every single track, we're giving you love, child, and calligraphy, mashing up the team.
We bring the fire. Tell them, say we not go play around, and we no tire. Till we run the joint, you know we have to take it higher. Definition not the usual, how we defy ya. Because of me, you see the truth getting hotter. Getting hotter, truth getting hotter. Sababu yangu bado tu wamedata. Wamedata, tu wamedata. Because of me, you see the truth getting hotter. Getting hotter, truth getting hotter. Sababu yangu bado tu wamedata. Wamedata, tu wamedata.
Them call me love time. Full of fire, we not play around, we been here a long time. Full of positivity, we give the youth a right kind. Right kind of teaching for the future, sake of mankind. Me tell you one time, no need to run time. Spend me time up in the studio, me give you one kind. One kind of deeper definition of a strong type. Surely me not go try, figure retire, for a long time. See a long time, we bring the fire. Tell them say we not go play around, and we don't tire. Till we run the song, you know we have to take it higher.
Kukufanya ungari punguza pozi mama magari yao yasifanye upagawe mikwangu pesa ipo bajati yangu ipo utalewa tinda lila mikwangu peno ipo boda yangu ipo mina utila ida kazi kilometa mia asili mia mia tina sito jutia kailo kabumo kwenye bajati vinakata mitaji.
Chagua usafiri, baby.
Kama utapenda boda, au bajaji, jinsi uko na finari. Kama utapenda boda, au bajaji, jinsi uko na finari. Kama utapenda boda, au bajaji, jinsi uko na finari. Kama utapenda boda, au bajaji, jinsi uko na finari. Bajaji yangu ya kibito,
si toto punguza mapo,
si mikao yako ya kichoko,
si mimi kwako ni mkombo.
Na mimi mkombozi wa safari, msafiri jione uko huru. Penzi kikohozi na banja tari, so siku duru. Achana cheza kamari, wenye pesa za kufuru. Ni majalali wa hizo Ferrari zisizo na ushuru. Sasijui unakwama wapi, sinipe mkuki. Hii ni vita ya bunduki, siwezi ingia na manati. Anaweza kaendesha Ferrari na asiziweze sarakasi. So hotel ya mbali, shetani usimpe nafasi.
I love you.
I love you.
I love you.
I love you.
better than any new.
How we do it?
Na uovu wangu sijui kesho yangu nitakase dhambi zangu narudi tena kwako nimejua makosa yangu tazinena sifa zako kupitia kinywa changu wenye kitabu cha hukumu Mungu futa jina langu sijui kesho yangu karibu mashani mwangu nipe moyo wa Ibrahim woti na sadaka hata pindi ukinijaribu nisisite kumtoa Isaka na kesho mbaya hujengwa na leo mbovu kabla sijamomba Mungu pesa na muomba wokovu Ayumba mbingu na ardhi kwa siku sita Mwenye mamlaka kufanya amani kageuka vita Nagopa kesho yangu sijui nafanana vipi Mimba kupokezana maisha mbio za vijiti Nakula nao tungi leo gomba na kijiti Kesho nikianguka jua takuwa marafiki Hata yule mtumishi wa Mungu kesho neza kuwa malaya Afu mlevi akaitangaza kesho injili uko Galilaya Unatoa pesa ba, unasahau madhabahu Unasahau kesho yako itakuwaje unajisahau Marafiki kwenye pesa ujaka nyuki kwenye asali Na siku zote mchango wa wimbo ndo amlipae mpiga zumari Unaimuita kipofu kesho akiona ni hatari Yule mshiriki wa ujawi kesho kamkuta na rosari Ushakula sana msoto kicheki hakuna mwanga Kitazama kuna future behind jua lazama Itendelea kutia uruma wanadamu kuchoreshe Mawazo kiasi ngome na shindo simama kinete Tambua vitu hupita mambo hubadilika Hakuna anejua kesho marefa ya kosi kucha Wenye kili finu uishi leo na kusahau kesho Tunza kiba ya maneno kuna mwanadamu
Hawi jui kesho yangu Kesho yangu Japoni gumu hali yangu Nisiri kubwa kwa Mungu Baba Jani mwingi wa rehema
Rehema, rehema, rehema
Mwenye miujiza na kutenda
Rehema, rehema, rehema
Jani mwingi wa
rehema Una mwingi ukiwaza kesho leza kosara ya kuishi Ishi na watu fresh uzikwe na wengi kwenye mazishi Hizi mali, urembo, haya mavazi ni ya kupita Madaraka, hiki cheo, mwisho siku tutazikwa Usimkateta mamu wanadamu aliye hai Kesho tamkuta na mtoto yule mgumba mbaya zai Miujiza yanaweza tokea, mwenda zake kuwa hai Kama ilivyo bwana Yesu aligeuza maji kuwa divai Ushawaza hivyo vidonge unaumeza kutoa mimba Badaye utavimeza kwa lengo la kupata mimba Unaemdharau leo itakwaje akishika mtambo So punguza kujikweza, kejeli majigamba Alipo Mungu akiharibiki, mkiona sithaminiki Mungu ataniheshimisha, mkinisimamisha atanipa siti Maringo misitake, things fall apart Utaja stajabu, mende kangusha kabati Ushajiuliza siku mbingu na ardhi zikitamatika Ile siku ambao umelala huwezi tena nyanyuka Malaika mtoa roho, pembeni amekuzunguka Adhabu za kaburini ka ukiziona kazi na kuita Nafasi ulokuwa nayo, kunalekwa nayo kabla yako Juzi ulilala njaa, Mungu kakupa kipato And by the way, dunia ina nyingi fitna Kuna watu kishika tawi wala kata kwenye shina Success ni kama menu juu ya table Uvivu na mafanikio ni kama malaika na devu Na kisha jenga kujiamini Uoga hukaa kando Nyakati zikifika mwisho samaki hawali chambo Tambua vitu hupita Mambo hubadilika Hakuna anejua kesho marefa ya kosi ucha Wenye kilifungu uishi leo na kusahau kesho